Sisa wena correct, namanje ushayisile cho vito ngalo time. Ngalo nyango ngalo mzuzu wena, ezri nama 10 to 1 mpjana, aritali azipetana. Nitala kama cheke jam yaka street light. Correct na ngempela mtopororo small dance, mfano ma action and robot. Unaliena king show this to pen mpjana, awe awe what's up big joy. Chaman,
awani me nizabana, awani zo nizabano, awani me nizabana.
Kamandela full force ya kamdrop wena mtswa. Eh, cho vicho was the small vocalist ana vuli mtana yo. Shit.
Give a good sense, the current singer, the Scottish attempt on Balega. Zu Master Bitsuleto, Zu Gogotiri, Wasta Lakshiri, Zara, Dakshak Tova, Ede Bot.
10 to 1, Real Crew.